Zaburi ya 54. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwira inanga. Ni indirimbo ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge. Yayihimbye ubwo abizifu bagendaga bakabaza Sawuli bati, ntuzi yuko Dawidi yihishe iwacu? Mana, nyirisha izina ryawe, uncirishirize urubanza imbaraga zawe. Mana, umva gusenga kwanjye, tegera ugutwa amagambo yo mu kanwa kanjye. Kuko abanyamahanga bampagurukiye n'abanyarugomo bashatse ubugingo bwanjye, batashyize Imana imbere yabo. Dore Imana ni umutabazi wanjye, umwami ari mu ruhande rw'abaramira ubugingo bwanjye. Azituri n'ababanzi banjye, ubarimbure ku bw'umurava wawe. Nzagutambira igitambo kiva mu rukundo, Uwiteka, kuko izina ryawe ari ryiza, nzarishima. Kuko Uwiteka yankijije amakuba n'ibyago byanjye byose, ijisho ryanjye rikabona icyo rishakira abanzi banjye.